Acha uni chali yangu atasheka sema.
Acha uhuni chali yangu mini muhuni. Long time ago muhuni chali yangu. Acha madungu chali yangu. Aya ni maisha chali yangu. Acha madungu chali yangu. Aya ni maisha chali yangu.
Acha uhuni chali yangu mini muhuni. Chali yangu mini muhuni. Long time ago muhuni chali yangu. Acha madungu chali yangu. Aya maisha chali yangu. Acha madungu chali yangu. Aya ni maisha chali yangu.
Acha uhuni mwanangu, I'm from the streets, motherfucker. Erubusu mwanangu, they caught the bug up the bomb. No, to sell my flexi in council, kiaiki. Coin hansel, portelli, chase some punk. Dying, then shoot out the east, that fake ass girls on steer check. Pull up, put in clue, meri, for me, now, meri, dummy, gun snack, bank, like. Ya the man, though. Startle, yeah, bando. Shorty, you try a rambo. Man, the f intro. Bibi Muscadia, I'm fresh out of Pache, Gucci Versace. Tu sabe body, can't do my body, tu look up your body. Leka tera tempo liso, Mustafa punto tu vote special. Bosses de machali watu ndu aya in soldier. Busu atam se ya iku gade but I told ya. Status some young and upper block and nu ya older. Nu ya older.
Acha uni chali yangu, utaenda mbinguni enyewe.
Acha uhuni chali yangu mini muhuni. Long time ago muhuni chali yangu. Acha majungu chali yangu. Aya ni maisha chali yangu. Acha majungu chali yangu. Aya ni maisha chali yangu.
Acha uhuni chali yangu mini muhuni. Chali yangu mini muhuni. Long time ago muhuni chali yangu. Acha majungu chali yangu. Aya maisha chali yangu. Acha majungu chali yangu. Aya ni maisha chali yangu. Zindi wahuni chali yangu, nenda uliza babako. AKA 47 na kukia kwa matu. I was a binge, yeah. Before you were born kuba babako, man. Kio, peleka uhuni uko machako. Tulipinda, tukatoka, say tunaishi kisa bato. Many tattoos on my face, yambo emiso level yako. We chali, uhuni usi tuletema Pablo. We chali, don't you act like a sakwa from the slum, motherfucker. Tuna chapa sheka kwa taki zulu chaki mbulu. Gina biga kia rabu Omari imslam ala ala wabaru. Yali tutu 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 shaku wapumbaru.
Acha uhuni chali yangu mini muhuni. Long time ago muhuni chali yangu. Acha majungu chali yangu. Aya ni maisha chali yangu. Acha majungu chali yangu. Aya ni maisha chali yangu.
Acha uhuni chali yangu mini muhuni. Chali yangu mini muhuni. Long time ago muhuni chali yangu. Acha majungu chali yangu. Aya maisha chali yangu. Acha majungu chali yangu. Aya ni maisha chali yangu.
Chup, chup.